Intumwa z'ibihugu munani vya Afrika ziri mu nama i Kigali mu Rwanda ku vyasabwe n'inama y'ishyirahamwe ONU ijejwe uburenganzira bwa muntu. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'abasigajwe inyuma n'amateka mu Rwanda rivuga ko ritazohengeshanya guharanira ko ivyasabwe berekeye bishirwa mu vyo u Rwanda rutegerezwa kwitaho. Ni nkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Ibihugu munani biri muri iyi nama harimo bitanu bihuriye mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, hakiyongeraho igihugu cya Congo, Kinshasa na Somalia. Abateraniye muri iyi nama y'i Kigali barimo kureba uko ibihugu byabo bishyira mu bikorwa imyanzuro yabyashyikirijwe n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu. U Rwanda rwashyikirijwe imyanzuro irenga 200 n'ako kanama, ariko u Rwanda rwemera imyanzuro 50. Indi u Rwanda ruvuga ko ruba rwarayishyize mu bikorwa. Mu mwanzuro u Rwanda rutemeye harimo umaze kuza inshuro zirenze ebyiri urimo ibirebana no guteza imbere igice cy'abanyarwanda cyasigajwe inyuma n'amateka. Mu mwanzuro watanzwe kuva muri 2011 ugaruka muri 2015 usaba igihugu cy'u Rwanda kwita kuri iki gice cy'abanyarwanda basigajwe inyuma n'amateka bakazamurwa mu bukungu bagashyirirwaho umwihariko nk'igice cy'abaturage basigajwe inyuma n'amateka bakabonerwa ubuvuzi buhagije ndetse no kubabonera ubutaka nk'abantu bakuye mu mashyamba badafite aho batura. Leta y'u Rwanda yakunze kugaragaza ko iki gice gifashwa nk'abandi banyarwanda bose bababaye nta mwihariko gikwiye. Kananga Andrew umuyobozi w'ikigo nyarwanda gitanga ubufasha mu by'amategeko ari nabo bateguye inama yemeza ko iki gice cy'abanyarwanda basigajwe inyuma n'amateka bafashwe nk'abandi banyarwanda ahubwo bakareba uko ubuzima bwabo bwaba bwiza.
Icyo kibazo cyakomeza kugaruka kenshi, cyaraje muri 2011, cyaraje muri 2015, nandetse ntabwo byavuzweho rumwe. Leta cyane cyane ni miryango iharanira iterambere ry'abantu bashoboje inyuma n'amateka igira ngo hari imyumvire ikwiye guhinduka. Ikibazo ntabwo ari izina uko bitwa, ikibazo ni imibereho bafite igomba kuzamurwa ikagera ku kigero nk'icy'abandi banyarwanda.
Bwana niyo mugabire defense uyobora umuryango ukorana nabo w'amateka bagaragaza ko yasigajwe inyuma, yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko nk'umwe mu basigajwe inyuma n'amateka azakomeza guharanira ko uyu mwanzuro wihariye wo kwita ku burenganzira bwabo wazagerwaho.
Nuko tumaze kuva muri ya mashyamba hamaze kubaho gushyirwaho ibyanya by'amaparike, twebwe tutigeze twitabwaho ngo duhabwe bwa burenganzira bwacu nk'abantu babaga mu mashyamba, kuko nibwo bwari ubutaka bwacu, niyo yari inzu yacu, nibyo byari ibiryo byacu, niyo twakoraga ibyo byose. Noneho Leta ibonye ko igomba kurengera amashyamba idukuramo, ariko tugeze hanze ntiyatwitaho ngo fashe kugira ngo natwe tujye mu buzima busanzwe. Ibyo rero nibyo bintu bikomeza kubangamira uburenganzira bwacu, ari nacyo gituma tugenda tuba bakeya, tugenda dushiraho buhoro buhoro kuko turi mu mibereho mibi. Nubwo twese twitwa ngo turi abanyarwanda, ni uburyo bwo guhunga ikibazo. Ntabwo dushaka kugarura iby'amahano yabaye mu Rwanda Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko natwe bumve ko dufite uburenganzira, kuko nidushyira mu batishoboye hari icyo tuzadutagaje ko ntabwo duhuje amateka. Nibyo dukeneye ntabwo ari bimwe, bitewe n'uburyo twabayemo no guhezwa no kunena byatugizeho ingaruka kugira ngo tuzabashe kwegera abandi banyarwanda tujye mu kicuko cy'ukwitwa abanyarwanda biracyatugoye.
Mu Rwanda nubwo kugeza ubu nta moko hari, buri wese akaba yitwa umunyarwanda, abo bivuga ko amateka yasigaje inyuma bemeza ko bakwiye umwihariko.
Iyo dushyizwe rero muri ya rusange, buri gihe ntabwo uburenganzira bwacu tububona.
None se kugumana iryo zina ry'abatwa rivugwa na Geneve niryo mwumva rizaguha ako gaciro?
Ntabwo ndi buvuge ngo kugumana izina ry'abatwa niryo rimpa agaciro, ariko Geneve muri mu burenganzira bwa muntu hari uburyo babivuga, hari uburyo bikorwa. Uburenganzira bwa muntu ko ndi buvuze ngo umuntu ashigajwe inyuma n'amateka, mu rwego rw'amategeko icyo kintu kigira definition. Icyo kintu ni rusange, icyo kintu n'ubuzungu uravuga nde? Ariko impamvu Geneve bivuga abatwa, ntabwo abatwa bari mu Rwanda honyine, abatwa bari Burundi, abatwa bari Bugande. Impamvu Geneve ihora igarura uyu mwanzuro nuko hari abasanga ubutaka ku rwego mpuzamahanga, kandi ari natwe batuzimo. Niyo mpamvu Geneve ivuga ati iki cyiciro cy'aba bantu babaye mu mashyamba bagaragara mu Rwanda, bagaragara mu Burundi, bagaragara mu Bugande, ese bo bitabwaho?
Kugeza ubu Leta y'u Rwanda ivuga ko ishyira mu myanzuro ibyemezo ibibonye ko ari byo bigirira akamaro abanyarwanda, idashinkira ku byo ibiro by'uburenganzira bwa muntu bikorera Geneve byifuza. Madamu Murungi Providence, umukozi muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe ubutabera mpuzamahanga, yabigarutseho.
Process ya UPR ntago tuyikora kugira ngo dushimishe raporo yo gutanga Geneva, ntago ari abantu ba ofisi ya y'uburenganzira bwa muntu ya UN iri Geneva, ntago ari we ubwo butumwa bugenewe, n'ibikorwa bigenerwa tuvuga ngo tujye gukora ntago ari bo tubiba bigenewe, ntago ari bo dukora kugira ngo dushimishe. tubikora kwa ko bifite icyo bimariye abanyarwanda. Umunyarwanda niyumva atekanye uburenganzira bwe bwubahirijwe, amategeko afite amategeko amurengera, afite ibikorwa bituma yiteza imbere. Umunyarwanda niwe uzabigiramo inyungu cyane kurusha uwo tujya gukoraho raporo. Niyo mpamvu rero twakoze tubagira namwe rero nka societe civile, ntimukumve ko raporo mugiye gutanga kugira ngo babashime ni cyangwa mugiye mumvuga ngo uruhare rwacu nko mu Rwanda nk'abanyarwanda dukorera nuruhe.
Leta y'u Rwanda ivuga ko imyanzuro myinshi yari yemeye igera kuri 50 imaze kwishyira mu bikorwa nk'irebana n'itegeko rigenga itangazamakuru ndetse n'andi mategeko yagiye avugura ngo agendane n'igihe. Inama y'akanama ka Runiga gashinzwe uburenganzira bwa muntu iba buri myaka ine, itaha izaba umwaka utaha. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.